One, mugan muto wange yafudde mu circumstances zenaze tutanategeera. Okay?
Yes, sir.
Muto wafe abasawo bagamba nti definitely enfaye it's not it doesn't suit the story gye bali mukuwa nti bounce yamukwata namusitula namukuba kutaka. If tina bruises anywhere oba teyateka omu kuba bw'oba ogwa ng'okyali soba kuba omwana oyo yali alisoba. Okay? Bw'oba ogwa at least okola reaction y'emikono oba ensingo oba
omugongo
kati abasawo ne police investigating on that factor naye okusinziira nga bwe nalirowoozezza. Okay? Time eyo eyaliko incident eyo teyali time ya kunywa mwenge mu bbaala. Okay? Kitegeeza nti tewaaliwo bantu bangi, kitegeeza bwali budde bwa misana. Okay? Agenzeeyo nga ye to meet a few people for a meeting. Okay? But in one way or another, of course, sigenda kublaminga mugenzi kubanga already abantu waliwo abagamba toyinza kwogerera bubi muntu abafudde. Well and good.